le playboy de Bruxelles, Serge Palmy, Rocco Matini et Membayo, Jojo Monda.
Boli mwanga na ye, bana ki se matatao, papa rana ye, balinga ki te to balana. Elonga na bali ye, papa si na komo na kao, na mwana mama na lelango na nani ye. Aye yo, puti kabiso, toli na nina biso,
ya na motema,
ane hoya na isolo,
na banzali yo,
ipati solo limemia,
pali yo,
na puti na faso mokalia, l'artiste confirmé, ipende atano na nzela,
puti kabiso,
toli
na
nina
Odette Mouvandu Belgique, Mbongo Pembele, Mangala Ali, Olingwe Bandaka,
Bandaba Mwana Titango, Bongo Kolae,
Serge Opili Amokuya,
Osila Kino Constitution, Akosongae. Gabriel,
tuna, 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 kaye, tuna, papa, Mangouche, champion du Congo, yo, et même yo, abatia, matiti, lili, la rêve, Bruno, matati, Nicole.
Thank you.